Baby, don't deca, baby, don't deca, baby. Nange siri kureka, obulungi bwo bwe bunkuba, kyenva kwagala.